Meme yange subira katonda Mutima gwange tovanga kukatonda Ojjukiranga nnyonyo gye yatuggya Mu mukono gwa Falawo omukambwe Subira, subirira mukatonda Wadde mbeera mw'oli yakutaawa Tekyali kyangu okutuleka Falawo Mukama ye yatuggyayo Obanga yamponya luli Erije yampisa wabi Mukama yamanyi era nze kamulinde mmanyi ngali mponya Obanga yamponya luli
Ye yamponya luli
Neneno kwecho kwe ngumide
Ngumye
Entalo kanzite Mukama azilwane kubanze zimenya
Zimenya
Omununuzi owange aba mulamu Oyo ye mununuzi owaffe atatuleka Atatuleso kulibwa ebitugoba Yagitegudde bintego ne tuyitawo Subira, subirira mu katondo oyo Wadde mbeera mw'oli yakupanga Ebintu bizibu naye era subira Katonda wakuyamba
Obanga yamponya luli
Luli, luli
Erije yampisa wabi
Erya wabi
Mukama yamanyi Era nze kamulinde mmanyi ngali mponya
Ye yamponya
Obanga yamponya luli
Era limponya
Nenero kwecho kwe ngumide Entalo kanzite Mukama azilwane kubanze
zimenya Zimenya
Erye dungu mosula lifula Erye dungu amazi mwegalija Akusimbira olusuku mulukola Olusuku lw'omuli ly'amatoke
Subira, subira katonda Wadde mbeera mw'oli y'amatongo
Akuyamba, subira Katonda wakuyamba
Jukira, jukira
yamponya
luli, luli, luli
Erije yampisa wabi Mukama yamanyi Era nze kamulinde mmanyi ngali mponya
Alimponya, alimponya
Obanga